yozal kin die for patem kutem to povote iba ki hivyo nina love na wenangu wote nigeza kin die for hard time good times to povote iba ki hivyo haondo na shiba nao haondo na shinda nao njia haondo na kula nao ra haondio na pambana nao kwenye mabala tumeanza from nothing to something toke mta walipo minipo na west kuwa diska minipo half lifestyle yetu easy kama cow in a roll na wenangu earl day sina chawa
papata napokuwa na marafiki upendo unaonekana silete pigo zako za unafiki papata napokuwa na marafiki upendo unaonekana silete pigo zako za unafiki
sema na wana when you love na me watoto kali na magangsta mtangi na wana when you love na me watoto kali na magangsta sema na wana when you love na me watoto kali na magangsta mtangi na wana when you love na me watoto kali na magangsta
wanao Gucci gang half been seller wanapenda slope wambie kuna jela walk on a tuna flex so ina wakera ndo mana to mix now cause we angelas ye washa kwepo wanaloja cheko lipo kwepo nipo toka wakaniwa
half na wajua
hapa lipo so mchezo jua uliza kiatu kwanza bei yake unaijua
no shobo because I'm up mina marafiki zangu no shobo no shobo because I'm up mina marafiki zangu no shobo come body pande za wanangu ni hatari yeah. Atutege meizari puff puff mosh kwenye dari yeah.
Papata napokuwa na marafiki upendo unaonekana silete pigo zako za unafiki Papata napokuwa na marafiki upendo unaonekana silete pigo zako za unafiki
Gangsta mtangi na wana when you love na me watoto kali na magangsta sema na wana when you love na me watoto kali na magangsta mtangi na wana when you love na me watoto kali na magangsta
na kukaribisha kusikiliza wanangu 99 pre-album katika application ya Boomplay. Download application ya Boomplay, ingia, andika Rapture, wanangu 99, enjoy the vibe.